Zombie skutaju. Bad. Hello. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's the kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Gino.
Yes, yes, yes.
Funga magenta. I am funga magenta. Ale funga magenta. I am funga magenta. Hello. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto bono, no. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto bono, no. Shauli zao,
oh, 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 oh.
Kimpango wao,
oh, 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 oh.
Polisi atuli kwao,
oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapija bebe zao,
oh, 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 oh.
Tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shima nimetema.
Tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawane umasikini. Hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Haya funga mageti. Funga maget, aya funga maget, funga maget, aya funga maget, ale funga maget, aya funga maget. Bado kidogo,
yes, 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 yeah, yes, 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 yeah.
Bado kidogo,
yes, 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 yeah.
Kidogo.
Maskini leo tumepata,
oh, 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 oh.
Na wala hatuoni wala tusiki ya kili ya mbwata,
oh, 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 oh.
Saabudi leo amemaliza utata,
oh, 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 oh.
Kakule kesa mbwa kala mbwa kupaka kala paka,
oh, 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 oh.
Awe, jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo nimetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawane umasikini. Hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Haya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man, washi wana man, wahi wana man, wahi wana man, papi papi loo.